senga nensi jeyo joli nenkuwa kubyenina na era manyi mukama kabaka sebo wenga bokebere mitima echo nacho chimanyi mazimo muntu omulungi ataleka abali mu muliro nsoba kuwechi omuntu omulungi atakuleka nebo ba magombe ye mukama yani alina obuvumu nga gwe sebo ayimirira n'abantu bo ne bwe babanga bali mu katyabaga ne bwaba taata kabe maama empologoma nge bagobye adduka emisinde n'akuleka waawo awonye obulamu kale sirirekayo kuyimba ku linnya ly'omukama wadakiruka ekiseera kyonaolerawo n'eriku zziro gye tusooka gwe byonna mu byonna olina byonna ensi bye yeetaaga endwadde zaalumanga bafuuka musawo wasinga abayala bakutadda ye gwe mmere ensi gye yeetaaga obwavu bwadduka nabwo buli bulamu ensi bwe yeetaaga abataali na mikwano ku nsi wafuuka mukwano gwabwe abataali na bazadde ku nsi wafuuka muzadde asinga gwe byonna mu byonna olina byonna ensi bye yeetaaga zalumanga mafuuka musawo wasinga abayala bakutadda ye gwe mmere ensi gye yeetaaga obwavu bwadduka nabwo buli bulamu ensi bwe yeetaaga abataali na mikwano ku nsi wafuuka mukwano gwabwe abataali na bazadde ku nsi wafuuka muzadde yasinga kwe mukama tekusosola mu mawanga kukine n'ababaddeyo kasasiro ne kubafuula ab'omuwendo teyeerabira taata yadombasa ebbanga mu maziga yajjukira Lazaalo n'amuwonya amagombe n'awa kumanyi tatwagala lwa ndabika ze tulabika oba lwa ssente kabaka Dawudi yamujja mu kiraalo gwerinda mukama akyusa b'otasuubira n'abajjamu ekiramu oyo mukama sitaani be yali yawambanga balinga Sawulo abajjako obuzibe kale sirirekayo kutenda linnya ly'omukama gwajjulula ensozi mu buyinza bwo kabaka ate nazo ne zitamanya gwe byonna mu byonna